kamele sfubeni ngikubambe ngesandla asidlalele emtateni sishaya umoya olwandle Sithandwa sami na inhliziyo Uma ngihamba nawe angamahlo Ngifuna sibone isizwe lonke Ngalobu bethu mdlelwane Ngokana boya isozilahlwe Ngizwa ngishaya luvalo Sithandwa sami na inhliziyo
I share with you
I feel happy, yeah. Stresses in the own, yeah. Hey,
I share with you all my dreams.
I feel happy, yeah. Uyazuthando lwakho, ayaya. Ayilungcibelekisi inhliziyo, ngizizwe ngimelta mina. Hey, ngoba wena uyangidodosa, yeah. Ngifile ngathi ngiyingane encane, cause ungenzela yonke into. Futhi wena unemlingo hey ungenza ngikhulume seMexico ngithi señorita my mama sita yeah hey mama yo hey uyazo yangusisa hey
sina manje
still is in that one yeah, yeah.
I share with you all my dreams
hey. I feel happy yeah
sina manje
Stresses in the own, yeah.
Stresses in the own.
I share with you all my dreams.
Oh, yeah, yeah. I feel happy, yeah.
I share with you all my dreams
Yeah
I feel happy